kamacha, kamacha, baby, kamacha, kamacha. Kamacha, 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 baby, kamacha, kamacha. Mpaka chini. Kamacha, 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 baby, kamacha, kamacha. Kamacha, 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 baby, kamacha, kamacha. Mpaka chini. Tucheze kamichezo ya watoto, chumbani tukipiga na mafoto, tudumu na tuzae na watoto, mina wewe. Oh baby, mshamba kuto macho kama popo, tuwache wao kutage makopo, kula batanisha sa msoto, mina wewe. Oh baby,
oh baby go,
you no love you baby, usiniache.
Oh baby go,
you no love you baby, usinitupe. Kamacha, kamacha, baby, kamacha, kamacha. Kamacha, 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 baby, kamacha, kamacha. Mpaka chini. Kamacha, 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 baby, kamacha, kamacha. Kamacha, 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 baby, kamacha, kamacha. Mpaka chini.
Come on, come on now. Babylon. One more time, busy, go now. Tamba naye kwenye flow, ruka naye, hakuna naye ribu show. Weka pose, piga picha na matos. Mababa wakizama ndani ni kumwaga doze. Kamata, mitayari ni shopoa moja. Matata, nakula maisha na muziki. Darasa, kila engo na yoshika. So doctor, mtoto ananata, siangenipa na limbwata. Tunachana visible, wapi champagne. Wauni wakishanuna, wezi leta complain. Lifestyle yetu nyimbo zao top 10 na wakamata. Kamata, naitwa Mr. Captain. Ananiganda ruba, shika tusonge. Umenishika huba, kuja tubonge. Nikamata kwenye kinywa, nispige matonge. Kamata mautundu, nipe ni kuhonge.
Kamacha, 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 baby. Kamacha, kamacha. Kamacha, 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 baby. Kamacha, kamacha.
Mpaka chini.
Kamacha, 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 baby. Kamacha, kamacha. Kamacha, 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 baby. Kamacha, kamacha.
Mpaka chini. Come on, come on now.